uyosilaka koyidli kusho mama oyidlile unicala ngokomsamo kulo mhlangano lo bayamthatha makoti namhlanje uyafunga uzomthatha uzomshada
Kinkomo, ay, baby, baby.
Bazali.